The heavens gonna be open. Na cheki nimezungukwa tu na enemies. Na wapa tano mwane na kwa jishkopo G. The look in the eyes imeja tu jealousy. Bila judi msinge kwepo mnankumbusha. So I need that bad energy. Need that bad energy. Need that bad energy. Si chill na sogea. Chuki mebobea. Sina muda kwegemea. Need that bad energy. Need that bad energy. Need that bad energy. Si chill na sogea. Chuki mebobea. Sina muda kwegemea. Need that bad.
Goje kwele zema nigga. Yani, shakwaga peku na kamwaga miba mtani. When it choke in dota kwambe shida.
But I've been around, nothing new cause I've seen it all. But I'm catching feelings none at all. Blanco catch you fly, simu nyingi waisho.
Sometimes wanna catch a blow, stress in easy blow. But these voices in my head, tells a nigga take it slow.
Nisha skating merusha gini. Washa hapa na yona kinyona mimi.
Nisha lala kaota niko wadhini.
Sema talk to father, this is my brother. Shida ni nini ama he's in Jersey. Keep it cool, can you give us in a pause. Some shit over shawty's. Tuto wacha sinibure, he's in Gozi. Na cheki nimezungukwa tu na enemies. Na wapa tano mwane na kwa jishkopo G. The look in the eyes imeja tu jealousy. Bila judi msinge kwepo mnankumbusha. So I need that bad energy. Need that bad energy. Need that bad energy. Si chill na sogea. Chuki mebobea. Sina muda kwegemea. Need that bad energy. Need that bad energy. Need that bad energy. Si chill na sogea. Chuki mebobea. Sina muda kwegemea. Need that bad.